Ọdịrị soshal klọb ọf Naịjirịa. Ọdịrị soshal klọb ndị ọma.
Onye ribe, ocheta nwanne ya. Onye ṅụlalị ibe ya ṅụrụ. Udo n'ịfụnanya, keji mara ọdịrị. Ebe aṅụrị dị. Olise bụrụ ụwa ngọzi onye ọbụla n'ofu n'ofu.
Ọlụ m bụ ịgụ egwu, ebe onye na-arụ ọrụ bụ ụgbọ ya. Onye na-ele abịa na-ele ka anya nwee ụlọ. Onye ọlụ ụgbọ kọrọ ji na nne ka anya bute nnukwu ji. Ibe ọjọọ ama gbanata anyị iru ma ncha. Anyị jee n'udo, anya nata n'udo. Olise bụrụ ụwa ka anyị na-ayọ. Onye na-akpaghala ndị oje gbokoro, abịakwa n'ebe anyị na-eti egwu. Ụwa m bụ ụwa obi aṅụlị. Anyị na-eme ka ọbụ nne, onye ribe ọchacha nwanne ya. Onye ṅụlalị ibe ya ṅụrụ. N'omume ka ị ga-eji m onye pụrụ ịnanya. National President Odiri Haishi Senator Sansi Nnemeka Ugachukwu Ezeoyi Ọma Ishie Webirieku Enyi Kwonwa Okosisi Roko N'ọsụ Meyi Egbe Eji Eji Ogu Ndị Igbo Niile Chairman Managing Director Sineco Investment Company Limited. Anyị bụ ndị ọdịrị na-esiela anya wepụta gị, si gị dụla anyị gaba. Maka na omume gị na-asọ onye ọbụla ọsọ.
Okosisi Roko.
Ọ na-ekwu ekwu, ọ na-ememe Action President. Olili Social Club of Nigeria. National Vice President Chief Mike Ezemachie Ezemata Ogwomudia International Ọgbara Nnamdi Ife Ofezini Ibite. Second National Vice President Chief Nicholas Isiokonkwo Ogbebiekunia Ovutu Ọchịrị ọzọ gburugburu Ezeoyi Ọma Chief Dennis COS Kogo Ogbegu Namoka National Secretary Odiri.